levelsbeat.com.
Shabigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Now na mauza uza. Shabigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Now na mauza.
Don't chase ugani, mamba fake promise. I tunge jua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kababa kwa polish. Mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December. Dota nipa, tararira. Si ulisema December, oh December. Dota nipa, tararira. Nisubiri December.
levelsbeat.com.